Marekani mwingi. Udasoni hapa
Sacha.
Siwezi kusema mburi bado nampenda.
Siwezi kusema mburi bado nampenda.
Siwezi kuongea sana bado nampenda. Basi sauti exonki mbona cheza ukaichini mawazo kuchani kong na waza tumecha na kwanini. Yare mashamsham vitamtamu na vyo nipaga vitu waramblam afisha mina kumbugaga.
Nando mana siwezi kusema buri
bado na mpenda.
Wajamani wajako tumegopana
bado na mpenda.
Wajamani siwezi kuongea sana
bado na mpenda.
Wajamani japo tumeachana
bado na mpenda.
Wajamani siwezi kuongea buri
bado na mpenda.
Wajapo tumeachana
bado na mpenda.
Siwezi kuongea sana
bado na mpenda.
Japo tumegombana nasema penzi la muuni kachia. Ukinicheki nywele chafu afande sele kichia. Nishaleta noma kila pande ya mta. Wenda ndo imefanya paka umenikata. Yani wakati natafuta nipate kikubwa kidogo chochote baka kwako mchumba nilete. Chiajabu we umeleta mapepe. Ukasikiza maneno shoga zako ukakusanya paka na vilago vyako. Ukasahau kwamba mimi ndo mume wako. Ukasema mama mimi ndo kajibu.
We jamani siwezi kusema mburi bado nampenda.
Siwezi kusema mburi bado nampenda.
Siwezi kuongea sana bado nampenda.
Siwezi kuongea sana bado nampenda.
Basi sauti exonki mbona cheza ukaichini mawazo kuchani kong na waza tumechana kwanini. Yare mashamsham vitamtamu na vyo nipaga vitu waramblam afisha mina kumbugaga.
Nando mana siwezi kusema buri
bado na mpenda.
Wajapo tumegopana
bado na mpenda.
Wajamani siwezi kuongea sana
bado na mpenda.
Wajamani japo tumeachana
bado na mpenda.
Hivanya chizi kichache nimwachen nimwachen. Lakini misi magetoni mleten mleten. So Kagera nimiamia mikochen mikochen. Jichanga ni muone shokibon
shokibon.
Kadona mkali mkali kapiri piri
piri piri.
Hajajua mi mwenyewe snakiri
snakiri.
Siri siki nikishinda goli mbili
goli mbili.
Nipete na haone kama siya mkiri
siya mkiri.
Pensi like cheese cheese like cheese cheese. Mapensa ki cheese cheese like cheese cheese. Pensi like cheese 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 cheese. Mida si mam jalana we unalana we jalana
we
unalana. Mina si mam jalana we unalana
we
jalana
we
unalana.
Kuna siku kaniambia kanyereza kwanini ulale na nguo we kwani umezaliwa naso. Kwenye kitasa weka funguo koneshe kama mnazo.
Unarana we,
we
unahakiri we,
we
unarana we,
we
unahakiri haunabaya. Unarana we,
we
unahakiri we,
we
unarana we,
we
unahakiri haunabaya.
Uwalambeshe mlambeshe mwenzenu hapa wapisigi mare ruka show koba kifea na iblato champion mido
anakubali mwana kumadola baitacho ndo maruposi. Manyota wa danta mwanangu kibazange ama bapa anisalimie mwanangu luka ninja Escoba babako mwanangu mkabona meneja lalana sama ten shaksi sera sere travela zungu taira akili sita stable.
We soja
Kebenya baba Nadia supplier.